Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kudusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku kamaro ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuri wa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Nkuko nari mbivuze mu kanya mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi, turavuga ku kamaro ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Mu gisi yose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo gukaraba intoki kuri tariki 15 mu z'ukwezi kwa 10 buri mwaka, mu Rwanda rwahisemo kuhuza n'umunsi wahariwe ubwiherero cyangwa se imisarani, ariyo mu Kirundi bita utuzu twa surwumwe, wizihizwa tariki 19 ukwezi kwa 11 buri mwaka. Iyo minsi ifatwa nk'amagirirane mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda. Ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, iyo minsi ikomatanyije yizihirijwe mu ntara ya Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu, ni naho habereye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro ingamba z'igihugu zo gukaraba intoki 2019-2020. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Madame Mukamunana Alphonsine, ni inzobere ishinzwe ubuzima bushingiye ku bidukikije. Muduhere telefoni zanyu tuze kubahamagara, tubahe ijambo, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Abamaze kuziduha kuri Facebook turabashimiye. Abandi namwe mushobora kuza kutubipa kuri nomero yacu ya WhatsApp, ariyo 1 ni ukubanza akamenyetso ko guteranya, hanyuma 1202-44-1993. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu Madame Alphonsine Mukamunana, urahura komeye. Yego, mbanje rero kugushimira uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, kandi nguhaye ikaze.
Murakoze cyane.
Yee. Mu gutangira nagira ngo ngusabe utubwire gato kuri izi ngamba z'igihugu zo gukaraba intoki, gahunda ya 2019-2020. Abantu ntibakaraba ku buryo hagomba gushyirwaho gahunda yihariye.
Murakoze Madame Eugenie. Iyo ugiye kureba mu gihugu cyacu, usanga intego z'ikinyagihumbi nyinshi twarazigezeho, harimo n'izo kugabanya impfu z'ababyeyi n'iz'abana. Ariko iyo ugiye kureba, usanga umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune usanga tukiri hasi. Akaba ari muri urwo rwego rero nka Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima n'abafatanyabikorwa twashyizeho izi ngamba zo gukaraba intoki, kugira ngo dukomeze gushishikariza abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange kugira umuco wo gukaraba intoki, kugera ubwo igihugu cyacu kizaba igihugu aho gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune, abantu bazabihindura umuco.
None se uragira uti gukaraba amazi meza n'isabune ati uti turacyari hasi niki cyagaragaye ahanini mu bibangamira iyo gahunda y'isuku nk'umuntu afatiye kuri icyo cyo gukaraba intoki
murakoze ngirango cy'ambere kibangamira ngirango ikintu cy'ambere kizamini imyumvire y'abaturage abaturage ubwabo ntago barasobanukirwa neza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki ha handi cyo kuvuga ko umuntu yakagombye gukaraba intoki avuye ku bwiherero umuntu agakaraba intoki amaze guhanagura umwana witumye umuntu agakaraba intoki mbere yo gutunganya amafunguro agakaraba intoki mbere yo konsa umwana umuntu agakaraba intoki mbere yo gufata amafunguro ndetse n'ikindi gihe cyose intoki ze zanduye iyo ugiye kureba usanga mu by'ukuri abantu batarabisobanukirwa neza usanga batarumva akamaro ko gukaraba intoki nyamara iyo ugiye kureba burya intoki usanga nibwo buryo akaboko n'intoki ni urugingo rw'ingenzi ku muntu kuko buriya nta kintu na kimwe ushobora gukora udakoresheje intoki naba ari ukwiyuhagira urakoresha intoki naba ari ukurya urarisha intoki naba ari kwambara inkweto urakoresha intoki naba ari ku kazi ukoresha kompiyuta urakoresha intoki naba ari kujya ku bwiherero urangije urakoresha intoki ni ukuvuga ngo intoki mu by'ukuri ni urugingo rw'umuntu rukora ibintu byinshi mu gihe rero utarugiriye isuku ngo ubashe kumenya ko ugomba gukaraba kenshi ukoresheje amazi meza n'isabune ni hahandi uzasanga za ndwara zose zituruka ku mwanda twita ko ziterwa n'umwanda umuntu azajya azirya yenda navuga ngo ni ukuvuga ngo intoki zanduye ni nk'umuyoboro ugeza mu kanwa imyanda umuntu aba yakoze za ndwara tujya dukunda kwita mu ndimi z'amahanga fecal oral disease mu gihe wakoze isuku neza y'intoki wakarabye hakoreshejwe amazi meza n'isabune ushobora gusanga wirinze za ndwara ku rugero rwa 40%. Aha yana ngarutse kuri zimwe mu ndwara zikunze kwibasira abantu kandi ziturutse ku mwanda kandi byoroshye ko umuntu yazirinda akoresheje uburyo bworoshye bwo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune aha navuga nk'inzoka zo mu nda harimo za amibe, askarisi, tenia n'izindi havuga impiswi havuga indwara z'uruhu nabwo urabizi ko nazo ni indwara ziterwa n'umwanda tukagaruka ku ndwara z'imirire mibi harimo n'igwingira mu bana aha biterwa n'uko umwana aba yariye ibyo kurya birimo umwanda noneho kugera ubwo amara y'umwana ashobora kuba yakwangirika kubera umwanda amara amata y'umwana akaba yakwangirika noneho ibyakagombye gutunga umwana byose umwana agahorana diyare idakira nicyo bakunze kwita mu ndimi z'icyongereza environmental enteropathy iyo nayo ni indwara ishobora gutuma umwana agwingira kubera ko ibyarya ntabwo umubiri we ubasha kubyakira ntabwo ubasha kubifata ngo bigumane bitunge umwana ahubwo ugasanga umwana agiye kugwa mu mirire mibi aha navuga nk'indwara zo mu kanwa bijyanye n'isuku nke yo mu kanwa ndetse nkavuga n'indwara zimwe na zimwe z'amaso tukagaruka kuri za tifoide bilariziyoze umwijima wo mu bwoko bwa A mu by'ukuri iyo tuvuga no gukaraba intoki n'isuku ntituyisiga inyuma muri rusange aha turongera tugahita tugaruka no kwirinda za ndwara zindi za malariya aho bisaba gukora isuku y'ahakikije inyubako bya bimene by'amazi byose bikaba by'ibiryo cyangwa se by'ibicuma bigakurwaho hagasibwa ibinogo by'ahantu imibu ishobora kororokera hagakurwaho ibigunda abaturage twabigisha gukinga amadirishya ikindi kindi mu Rwanda ngira ngo murazi ko mu bihugu byacu by'abaturanyi bari bamaze iminsi bafite icyorezo cya Ebola wena ndavuga muri Congo ni ukuvuga mu Rwanda zimwe mu ngamba twashyizeho mu buryo bwo gukumira kiriya cyorezo cya Ebola harimo no gushyiraho ibikoresho byo gukaraba intoki ku mipaka aha ngaha ni ukuvuga ngo umuntu wese winjira mu Rwanda anyuze cyane cyane ku mupaka w'u Rwanda na Congo aho hantu hasanga ibikoresho bigezweho byo gukaraba intoki aho umuntu atega amazi utega intoki amazi arimo umuti wica udukoko ugakaraba intoki bitagoye kandi intoki zikaba zikeye. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri tugarutse kuri cya kintu cyo gukaraba intoki ni ikintu cy'ingenzi. Naba tuvuga ngo gukaraba intoki Ebola yenda ubu inkingo zarabonetse, ariko mbere zitaraboneka ni ukuvuga ngo ingamba zari ziriho mu by'ukuri zari zo gushishikariza abatugana, gushishikariza Abanyarwanda muri rusange kugira uwo muco wo gukaraba intoki bakoresheje amazi arimo umuti, kuko nibura nibwo bumwe mu buryo bwadufashaga kuba twakwirinda.
Yego, abaganga mutubwira ko n'ubundi kwirinda biruta kwivuza, ubwo rero abantu bagerageje gukurikiza izo nama mutubwiye byabarinda indwara nyinshi cyane, muvuze ku ngaruka zo kutagira isuku nyine harimo nizo ndwara zose umuntu arwara. Ndumva ku murongo wa telefone hari abantu batangiye kuduhamagara bifuza kuba bakwibariza, reka rero mbaho umwanya nk'uko iki kiganiro gihijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika nyine bakabaza bagatanga inama n'ibitekerezo. Tubanze twakire Gaspar. Gaspar, uranyumva?
Ndakumva cyane kandi mbanze gusuhuza.
Yee, wiriwe urahagana hehe?
Bo, nk'uko bisanzwe ni mu Rwanda mu karere ku Bugesera.
Yego, mu Bugesera mwiriwe neza rero?
Turakomeye nakavura nayo mukane karikare ukaragwa.
Nuko nuko. None rero ikibazo wifuza kubaza cyangwa se inyunganizi inama wifuza gutanga muri kiganiro?
Bo, umutumire wacu namushimira uburyo ari kugenda asobanurira abantu ku buryo byanjye nabo nizo bigendanye no kuba umuntu yakagira isuku. Nta mu Rwanda dukunda kugeramo nibura dufitemo nk'abanyabuzima bashinzwe kugenda bashishikariza abantu kugenda bagira isuku, bikaba ngombwa ko buriya nabo baracyafite akazi ko kugenda basansibiriza kugira ngo abantu babigishe umuco wo kugira isuku. Kuko hari ukuntu iyo uvuye nko mu kazi runaka nk'abantu bafite abana, ababyeyi, uragenda ugasanga uko yaje avuye mu kazi niba yonsa agahita afata umwana akamuyibere atabanjije gukaraba. Ibyo rero ugasanga ba buryo bwo gukwirakwiza za ndwara umwana agenda yandura bitewe n'isuku nke ku mudamu. Numva rero icyifuzo cyanjye numva nibura kuko tuba dufite nk'abajyanama b'ubuyobozi amavuriro yajya ashishikariza abaturage nk'igihe dukunze kugira inama nk'iya buri wa kabiri ya buri munsi no buri cyumweru ya buri
cyumweru kwa kabiri.
Bajya banyuzamo hakajya hagira nk'abajyanama bigisha nko kuri icyo kintu kigendanye n'isoko. Numva byakaba byiza kugira ngo abantu babashe kugira ngo bagende basobanukirwa, kuko abantu nyine bisaba kwigisha no guhozaho.
Urakoze cyane. Hanyuma kuwa kabiri iyo muteranye muba mugamije iki ubusanzwe? Kuvuga uti bongeremo n'inyigisho cyangwa se ibisobanuro bijyanye n'isuku, ubundi muterana mugiye gukora iki?
Bo, ni ukureba ku bibazo biba biri mu midugudu cyangwa intego za gahunda za Leta uko zigenda zikurikirana akagenda bazigeza ku baturage. Ako kantu nako bajya bakanyuzamo nyine hari igihe usanga bakibagirwaho nyine nako, ariko byaba byiza bagiye bakibukaho no kubaga kumaza.
Urakoze cyane Gaspari, uteye mu rya Madame Alphonsine yari yatubwiye ko intoki ari urugingo rukora ibintu byinshi. Nawe uti ababyeyi bakwiye gukaraba mbere yo konsa umwana no gukora ibindi bintu. Noneho reka twakire Chris. Chris, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Jewe ndi mu mujyi wa Nairobi.
Nairobi mumeze mutese?
Nairobi turaho turakomeye nta kibazo kabisa.
Nuko Imana ishimwe. Ni ubwa mbere uduhamagaye ariko?
Ni ubwa mbere mbahamagaye, nari mbonye namba yanyu kuri WhatsApp, Facebook.
Ikaze rero ku Ijwi rya Amerika, ubwo turakwakiriye.
Yego.
Mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Reka mbanze, mbere yuko baza mbanze nkubwire ko nakarandiriye cyangwa se kalendari z'uyu mwaka z'Ijwi rya Amerika zabonetse z'umwaka 2020, ku buryo niba wifuza n'abandi bandi mwifuza kuduha adresi zanyu z'iposita twazibagezaho.
Yego.
Yee, nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Tunatangiranye n'ikiganiro neza. Ariko nanjye wenda icyo navuga kuri icyo kiganiro nubwo nagitangiyemo hagati, numva isuku ni isoko y'ubuzima. Ni ukuvuga mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yakagombye kubanza agakaraba intoki akiyeza neza kugira ngo ataza kugira ingaruka izo arizo zose zishobora guturuka ku mwanda nyine
uvuze ukuri nuko ubwo rero reka ngushimire cyane kuba wafashe umwanya wo kugira ngo uduhamagare kandi nkwibutsa nyine niba ushobora kuduha adrese yawe uze kuyitwoherereza muri inbox kuri Facebook hanyuma tuzakohereza kalendari z'uyu mwaka utaha uzabashe no kuzisangiza n'abandi
murakoze cyane kayi
urakoze nawe twakire Clema wiriwe urahagana hehe
bo ndi Bujumbura mu Burundi
mwiriwe neza
na mahoro kabisa
yego nuko ufite igitekerezo cyangwa inama wifuza kutugezaho muri kiganiro
bo kuri kiganiro cyanegereje cyane na cyane cyane ko aha twebwe turi mu karere kegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu higeze kuba havugwa indwara zishobora kuba zifatira ku mwanda nka Ebola ibintu byo gukaraba n'amazi meza hamwe n'isabune ni ibintu by'ingenzi cyane kuko usanga hari nka twebwe turi hafi y'uruja n'uruza rw'abantu bigaca bituma rero ibyo bintu twobishimangira cyane mbere tukaba hino mu gihugu wacu twarafashe n'ingamba ahantu hari amaserivisi atandukanye nk'ahantu hashikira abantu benshi usanga barahashize utuntu two gukarabiramo hamwe n'isabune nziza kuko ntushobora kwinjira indani utabanje gukaraba kugira ubonane n'abandi bantu uvuye hanze
aho ni nka hehe ni nko kuri ku biro abantu bakoreramo ni ku bitaro ni ku mashuri waduha nk'urugero
urugero notanga ni ku bitaro ku mabiro atandukanye ahantu hahurira abantu benshi igihugu cyarafashe ingamba yuko abantu bose imbere yuko binjira kugira babonane n'abantu bari ndani bateza kwinjira bamaze gukaraba n'isabune n'amazi meza iyo niyo nizo ngingo igihugu cyafashe kugira gishobore gufata umugambi w'iyo suku yo kugira ngo bikingire izo ndwara kumbure zishobora gufatira ku bucafu
yego urakoze cyane Clema
murakoze cyane namwe
nawe wabyumvise ko waduha adresse yawe n'abandi mwifuza ko twabahakarandiriye cyangwa se kalendari z'umwaka utaha z'ijwi rya Amerika zarabonetse muduhe rero adresse zanyu z'iposita kugira ngo tuzaziboherereze muzisangize n'abandi n'inshuti zanyu reka tukomeze twakira Atanazi uranyumva
ndabumva
ye wiriwe
wiriwe neza
urahagana he wowe
ndi Kigali mu Rwanda
umeze neza ufite sa kabazo cyangwa ni inyunganizi
ni inyunganizi mu buryo bwo gukora isuku ukaraba amazi meza n'isabune kuko bitugirira akamaro kanini ariko nkaza no gutanga inyunganizi meze gutya aha mu Rwanda njya mbona mu maresitora yaho i Kigali iyo bakunze kwita chef service mbona agira uburyo bwinshi nabwo bwo gukurura umwanda na amibe nk'uko bavuga ngo resitora zitera amibe ku kintu nabonye rero impamvu amibe ziboneka muri resitora ni uko batagira kandagira ukarabe mbere y'uko umuntu afata ariya amafunguro numva rero nka minisiteri ibishinzwe muri ayo maresitora bazashyiramo zakandagira ukarabe mbere y'uko umuntu afata isahani agiye gufata n'ifoke yabanza agakaraba intoki n'amazi meza n'isabune bakabona kumuha isahani rero byarinda za mikorobe zigenda mu ntoki kuko iriya rusha afata ayivaho undi akayifata undakayifata urumva nk'umuntu uvuye mu bwiherero umuntu wiriwe atuhuzanya n'abantu umuntu uvuye mu kazi
ibyo byose ni ibintu mbona izo resitora zajya zitanga mikorobe zitandukanye muri ubwo buryo, kuko nta ngamba ziba zihari z'amazi meza yo gukaraba n'isabune.
Ati umukiriya winjiye wese bajya bamuha amazi akarabe, ni igitekerezo cyiza.
Itegeko akabanza agakaraba pe.
Reka ngushimire.
Kuko kenshi na kenshi resitora zaha mu mujyi ni ubwo buryo ntabwo buteganyijwe.
Ndagushimiye cyane Atanaze.
Murakoze cyane mama.
Madame Alphonsine Mukamunana, ndakugarukaho kugira ngo ugire icyo uvuga ku byo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bavuze. Ubanza nakiriye benshi, Gaspar, Chris na Clement, ariko ibyo bavuze byose ni ugushyigikira namwe ibyo mwavuze. Nagira ngo mbahe ijambo.
Murakoze Madame Jenny. Ngira ngo mbigarutseho mu by'ukuri isoko y'ubuzima. Kandi umuco wo gukaraba intoki tuwugize twese hamwe, mu by'ukuri twabasha kwirinda indwara nyinshi. Ngira ngo ngarutse, yenda ntangiriye ku cyo Atanazi yaravuze kijyanye n'amaresitora hano mu mujyi wa Kigali adafite uburyo bwo gukaraba intoki. Ngira ngo ntago ari yose, kuko ubwo namwe kuko amenshi muri yo tujya dukoramo ubugenzuzi bw'isuku, kandi kureba ko abantu bafite aho gukaraba intoki mbere yo gufata ifunguro ni ikintu kimwe cy'ingenzi turebaho. Ku rwego rw'igihugu dufiteho itsinda rihoraho rikora ubugenzuzi bw'isuku mu mahoteli, amaresitora, amabar, tukabihuriraho turi inzego za leta ndetse n'iz'abikorera mu by'ukuri tugakora ubwo bukangurambaga. Icyo nemeranya na Atanazi ni uko kwigisha ari uguhoraho, ni uguhozaho. Nubwo hari ibyakozwe ariko haracyakenewe n'ibindi bigomba gukorwa. Ndagira ngo ngaruke yenda ku kintu tumaze gutangiza izi ngamba, ni ukuvuga ngo twahise twandikira inzego bireba. Aha yenda nagaruka kuri RDB ifite mu nshingano amahoteli, amaresitora n'amabar. Twabandikiye tubasaba ko icyitwa hoteli, resitora, bar n'ahandi hantu abantu bidagadurira hakagombye kuba hari igikoresho cyabugenewe cyo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune. Si ukuvuga ngo naho gusa tuzibanda, kuko iyi strategi izashyirwa mu bikorwa n'inzego zitandukanye. Aha ni ukuvuga ngo insengero nazo zigomba kuzabikora, inzego za leta zigomba kuzabikora aho batabikoze. Bigomba kuzabikora,
mbabaze gato,
abantu benshi bagomba kubikora mu masoko, mu mashuri.
Yego, Madame Alphonsine, muravuga simbace mu ijambo, ariko muravuga muti bakagombye. Ntuze Atanazi yavugaga ati byagombye kubitegeko. Ni inama mubagira, ni amabwiriza mutanga, ariko ntabwo mubategeka kubikora.
Nicyo navugaga ngo hariho amabwiriza, ariko hakabaho n'uburyo bwo gukurikirana ko ya mabwiriza ashyirwa mu bikorwa. Nibyo nababwiraga ko hariho rya tsinda rishinzwe ubugenzuzi bw'isuku mu mahoteli, mu maresitora n'ahandi hantu hahurira abantu benshi. Nukuvuga ngo iryo tsinda riba rikurikirana ko bya bintu byashyizwe mu bikorwa.
Hanyuma iyo bitubahirijwe hari ingaruka? Hari inkurikizi? Hari ibihano bihana abatabikurikije?
Murakoze. Nukuvuga ngo mu turere dutandukanye njyanama z'uturere zaricaye zishyiraho ibihano biteganijwe ku muntu utubahiriza amabwiriza ayo ariyo yose. Ni ukuvuga buri muntu wese agomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza. Atabyubahirije bitewe n'akarere runaka, ariko njyanama hari ibihano yagiye ishyiraho mu turere dutandukanye.
Reka noneho tubanze twakire Pascal mbere yo gukomeza. Pascal, Pascal, uratwumva? Urahagana hehe?
Sa?
Uri hehe?
Ndi mu Kirundo mu Burundi.
Mu Kirundo mumeze neza?
Yego, turashima Imana.
Haravugwa amakuru kiza?
Amakuru ni meza, ni imvura nyinshi n'imbeho hasi.
None inyunganizi cyangwa ikibazo wifuza kutanga muri kiganiro?
Je nshaka kunganira mvuga kuri iki kintu kijyanye no gukaraba imbere y'umuntu yuko afungura. Birabereye cyane kuko ingaruka indwara nyinshi ziraduka iyo umuntu yafunguye atakarabye. Ariko kandi amareta cyangwa amashyirahamwe akwiye kubishyiramo ingufu, kuko nko mu Burundi ushobora gusanga mu mijyi mito mito y'intara cyangwa mu makomine hari ahantu ushobora kujya muri resitora bakuzanira indya gusa ariko ntibakuzanira amazi yo gukaraba. Ibyo biranashoboka mu mahoteli amwe amwe, tukibaza rero igituma abo bantu bene abo bashobora kubikora ikibagiye cyose ni mu mihana. Cyumvikana yuko amaleta nuvuga leta ziba zihari canke amashyirahamwe n'abaganga muri rusange bakwiye guhimiriza abanyagihugu ku kijyanye n'umugenzo wo gukaraba. Ego byari
iyo ni intego nziza. Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Madame Alphonsine, muravuga iki ku byo Pascal avuze wo mu Kirundo mu Burundi?
Ngira ngo ibyo Pascal avuze ari ubwunganizi kandi mu by'ukuri bikenewe kugira ngo bushyirwe mu bikorwa. Ngira ngo si n'i Burundi gusa, natwe nk'uko nabivuze nizo za ngamba turimo natwe dushaka ko zishyirwa mu bikorwa. Nk'uko nageze kubivugaho ni ingamba z'imyaka itanu. Ushaka ko nibura mu myaka itanu igikorwa cyo gukaraba intoki, uburyo bwo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune ushobora kuzaba tugeze ku 100%. Izi ngamba zizadufasha kandi kugabanya indwara z'impiswi ku bana. Iyo ugiye kureba mu byo bise, yenda sinzi ukuntu ndi bubyite mu Kinyarwanda, ariko ya DSS 2014-15 ubwo ni demographic and health survey, ngira ngo ni ibarurisha mibare ryakozwe, ni ubushakashatsi bwakozwe ariko bwagaragaje ko mu Rwanda abana 12% bafite barwara indwara z'impiswi. Aha rero ni ukuvuga ngo muri mu ntego za Minisiteri y'Ubuzima, mu ngamba zabo za Minisiteri y'Ubuzima zo twari twarakoze zo kuva muri 2018-2024, ni ukuvuga ngo twari dufite ko indwara z'impiswi zigomba kugabanuka kuva kuri 12% tukagera ku 9%, ndetse n'indwara abantu bashobora kuba bakwandurira kwa muganga, icyo nakwita nosocomial infection, nazo zikagabanuka ku gihero cya 1/2 cyazo. Nkumva rero mu by'ukuri izi ngamba zashyizweho twese nk'abitsamuye tuzafataniriza hamwe kugira ngo tuzishyire mu bikorwa, kandi nzi ko zizatanga umusaruro ugaragara. Ibyo ni ukuvuga ngo bizagabanya n'aba baturage bacu barwaraga bagira igihe cyo gukora bafite ubuzima bwiza. Mu by'ukuri bizafasha no mu iterambere ry'igihugu, kuko buriya ufite abaturage batarwaye burya bafite ubuzima bwiza, burya baranakora cyane, n'umusaruro batanga ukiyongera, n'iterambere ry'igihugu rikagerwaho.
Nta gushidikanya kanya ko izo ngamba zizagerwaho rwose. Nkurikije abarimo kuduhamagara ibyo barimo bavuga, urumva ko bazishyigikiye kandi basobanukiwe, ahubwo nabo twabasaba gushyiramo ingufu bagasobanurira n'abandi. Reka twakire Innocent.
Karame jeni.
Wiri urahagana hehe?
Muraho neza, nitwa Ntezimana Innocent, ndi hano muri Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu Kigali.
Uri umunyamujyi wowe?
Ngiye ndi umunyamujyi rwose.
Ese uko yifashe indaho ngaho?
Murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika, ndabashimiye kuri insanganyamatsiko mwatuzaniye. Nibyo koko umuco wo gukaraba intoki ni umuco mwiza, kugira isuku kuva mu bwiherero cyangwa se mbere yuko unajya gufata amafunguro hano mu mujyi wa Kigali ni ibintu tumaze kumenyera rwose. Ndakeka nta munyamujyi rwose ushobora kujya gufata amafunguro atabanje gukaraba intoki ndetse ikintu cyari cyo cyose cyane cyane none nko ku babyeyi baba bafite abana batoya bari kwitaho ikintu cyose yaba agiye kumwonsa yaba agiye gukora buri kimwe cyose azi ko amaze gukora icyo kintu ariko none azi ko hari aho ari buhurire n'umwana nibyo agomba rwose kubanza gukaraba intoki kuko nibyo ni itegeko fete ni itegeko nta muntu bibabwiriza hano Kigali rwose twe turabimenyereye cyane
wowe rero Innocent wishimiye uburyo cyangwa se intera mugezeho mu byerekeranye n'isuku mu mujyi wa Kigali
cyane je ni sinzi niba I Kigali wari wahagira ngo urebe ibyiza bitatse umujyi wa Kigali urebye ukuntu hanze hameze no mu baturage n'imbere naho niko bimeze
ariko atanazi yatubwiraga ko hari amaresitora adafite kandagira ukarabe
ya birumvikana yego ntabwo ari hose ariko mu by'ukuri harahari rwose turagerageza hano mu mujyi wa Kigali isuku turi nayo nubwo ahayo amaresitora ariko ntabwo ari menshi ashobora kuba ari imwe cyangwa abiri ariko ntabwo aba ari amaresitora yose
isuku ya Kigali irazwi ku rwego mpuzamahanga
karame
ndavuze nti isuku ya Kigali irazwi ku rwego mpuzamahanga
cyane rwose niba hari n'abategerageza wenda kuba bayikora ihagije ndakeka rwose nabo bagenda bisubiraho ubuyobozi bukomeza kubakangurira kugira isuku kuko ntago wajya kwakira umukiriya uzi ko ufite umwanda nta icyo gihe umukiriya ntago yaba akije ahita akomeza akajya ahandi hari isuku abayobozi barakomeza bakabakangurira pe kugira isuku mu maresitora ndetse n'ahandi hose hashobora kuba hahurira n'abantu benshi
yego ibyo uvuga ni ukuri reka ngushimire cyane
Ijwi rya Amerika murakoze ndabashimiye namwe murakarama
yego nawe urakoze akarama hanyuma nkwibutse ko hamwe n'abandi mbibutse ko abakunzi bose baradi Ijwi rya Amerika kalendari z'umwaka wa 2022 zarabonetse ubwo rero nkuko nabivuze kubifuza kutugezaho adresse zabo tukaziposita ariko kugira ngo tuboherereze tuzabikora tubahe n'izirenzeho mwoherereze n'abandi banywanyi banyu
nukuri ko Imana twiteguye kuzakira
icyo dutegereje n'izo za adresse postale zanyu
cyane rwose ngiye mu kanya ndayiboherereza
sawa
sawa murakoze
nanjye ndahita nyikoherereza nkibona urakoze cyane
murakoze cyane
twibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika rero ko icyari ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'ubuzima twahariye umunsi wa gatatu aho turimo kuganira ku isuku ku bijyanye n'isuku akamaro ko gukaraba amazi meza n'isabune biturinda ibintu byinshi nk'uko umutumirwa wacu Madame Alphonsine Mukamunana yabitubwiye nagira ngo nongere muhe ijambo Madame Alphonsine Innocent mwumvise icyamaze kuvuga mbere yuko twakira abandi nagira ngo nongere mbahakanya namwe mugire icyo mubivugaho
murakoze je ngira ngo mose byavuga niko bimeze hari naho atanazi nawe yageze akabura ubwo buryo bwo gukaraba intoki agasanga budahari ariko nicyo nahoze mvuga burya ngo hari igihe umukobwa umwe agatukisha bose mu by'ukuri umujyi wa Kigali babizi ko ni umujyi urangwa n'isuku ku buryo rero umujyi utakagombye kurangwa n'isuku ngo ugaragarire abantu ku maso ariko abaturage bafite umwanda ndetse abaturage badakaraba n'intoki ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose ntabwo bisigara inyuma ni ukuvuga ngo ubukangurambaga burakomeza bugakorwa ku buryo butandukanye kandi n'inzego zitandukanye turafatanya n'ubuyobozi bw'ibanze mu by'ukuri ku buryo dukomeza gushishikariza abaturage bacu ibyiza byo kugira isuku ngira ngo nk'uko twigeze gutangira twatangiye tuvuga ku minsi ibiri ejo mu Rwanda twizihije mu karere ka Rusizi umunsi uba ku itariki 15 z'ukwakira ari wo gukaraba intoki ndetse n'umunsi uba ku itariki 19 ugushyingu ari wo kugira ubwiherero ngarutse ku nsanganyamatsiko y'umunsi wo gukaraba intoki iravuga iti ibiganza bizira umwanda kuri buri wese
ni ibiganza bizura umwanda kuri buri wese ntago ari kuri bama ntago rero mu byukuri babandi yavugaga basigaye yenda badafite izo kandagira ukarabe abo ni babandi batarasobanukirwa ariko nabi ntego ivuga ngo gukaraba intoki kuri buri wese ni ukuvuga buri wese biramureba ikibazo cy'isuku no gukaraba intoki ntawe kitareba yaba umwana yaba umuto yaba umukuru yaba abasheshe akanguye ni ukuvuga buri muntu wese icyo ni ikibazo kimureba ngarutse ku munsi w'ubwiherero insanganyamatsiko yaragira iti kwirinda kugira uwo dusiga inyuma ngira ngo nabyo ni ibintu byumvikana neza kwirinda kugira uwo dusiga inyuma udafite ubwiherero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko uwo uri busigare mu by'ukuri ntabwo ikibazo cyaba ari cye wenyine tuvuga ngo ingaruka zizamugeraho cyangwa zigere ku muryango we wenyine icyo gihe ikibazo kiba gihindutse icy'abaturage muri rusange kiba kibaye ikibazo icyo nakwita yenda ni ikibazo kiri public njyewe kuba ndafite ubwiherero bwujuje ibyangombwa aho ntuye ubwo ni ukuvuga bwa bwiherero bucukuye hagati ya metero 5 n'esheshatu kugira ngo ntabasha kugera hasi cyane nkangiza amasoko y'amazi ni bwa bwiherero butinze neza bufite nk'icyo nakwita idari bidatuma amasazi ashobora kujyamo imbere mu bwiherero ngo avanemo umwanda cyangwa se ku buryo umuntu yabukoresha bikajya bigira uburyo bisimbuka wenda nk'ubwenda kuzura bikagaruka inyuma ni ukuvuga ngo ni bwa bwiherero bufite idari rimeze neza nicyo bita silabu mu by'ukuri icyo nacyo ni ikindi kintu cy'ingenzi dushishikariza abaturage cyangwa mugire ubwiherero bwujuje ibyangombwa bucukuye bufite idare ryiza bwubakiye kuko mu kinyarwanda bivugika neza
idare bivuga ko baba busakaye
n'ubwiherero ntabwo rero ujya kwiherera ahantu uzicara ukora cya gikorwa kitujyanayo twese tuzi ngo abantu ku ruhande babe bakureba ube nta mutekano ufite bukaba busakaye bukaba bunakinze ni ukuvuga ngo ibyo ni byo dushishikariza abantu ariko tukabikora ku buryo duhuza n'insanganyamatsiko ivuga ngo kwirinda kugira uwo dusiga inyuma ni ukuvuga twese tugomba kugira gute kugendera hamwe uwasigaye inyuma ufitemo intege nkeya nawe abandi bakamuzamura so mu by'ukuri nibyo nahoze mvuga nkavuga ngo nujya no kureba n'izi nsanganyamatsiko maze usanga ni ibintu bibiri biri magirirane kimwe nk'uko iyi minsi birimo ubundi isa n'iminsi yuzuzanye kuko dushishikariza abantu gukaraba intoki bavuye ku bwiherero numva rero mu by'ukuri nko mu Rwanda abaturage bacu ni abantu bumva cyane iyo uberetse umurongo bagenderaho mu by'ukuri barawukurikiza numva rero Ejeni mu by'ukuri hamwe n'inzego zitandukanye zaba iza leta zaba iz'abikorera ku giti cyabo zaba iz'abafatanyabikorwa numva nta mpungenge biteye cyane kwizi intego tuzazigeraho ikindi nagarukaho nuko nabwo twatangije kampanye ubukangurambaga bw'ibikorwa by'isuku n'isukura habayeho iki cyumweru ni cy'ibikorwa by'isuku n'isukura ariko ikazamara umwaka wose aho igira insanganyamatsiko ivuga ngo isuku yanjye agaciro kanjye uri umuntu w'umugabo utagira ubwiherero burya nta gaciro ufite nta gaciro waba ufite uri urugo rudafite ubwiherero aho bigeze aha ngaha n'ukuntu imyumvire igenda ihinduka uba ubona mu by'ukuri ari umuntu udafite agaciro mu bandi so ni ukuvuga rero mu Rwanda abantu
yego uravuga ibikorwa by'isuku n'isukura ubwo ndumva byahumuriza Gaspari wo mu Bugesera wigeze kuvuga ati mu gihe duhura ku buri wa kabiri wa buri cyumweru bagakwiye kudushyiriramo n'inyigisho zerekeye isuku abaturage bakarushaho gusobanukirwa ndumva ibyo byagombye kumumara impungenge
murakoze Jeni ngira ngo Gaspari n'ikindi kintu cyo yenda ngira ngo mubwireho ni ukuvuga buriya hariho umujyanama wa kane mbere umujyanama w'ubuzima mbere twagiraga abajyanama b'ubuzima batatu harimo babiri abo dukunda kwita ngo ni binome bashinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana hakaza mundi hari bariya babiri bashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu mudugudu harimo na malaria ariko hakaza mundi wa gatatu wari ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana noneho ubu uyu munsi ku mudugudu dufite abajyanama bane umujyanama wa kane yarutse gutorwa ni umujyanama ushinzwe ibikorwa by'imirire ndetse n'isuku ni ukuvuga ngo haba ku muganda murazi ko mu gihugu cyacu buri kwezi dukora umuganda uwo mujyanama w'ubuzima yakagombye gutambutsa mesaje zijyanye n'isuku ndetse n'imirire mu nteko z'abaturage ngira ngo nicyo yavugaga gatari ariwo mu Bugesera avuga ko hariho ku wa kabiri bahura ni mu nteko y'abaturage mu by'ukuri mu nteko y'abaturage ngira ngo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hari igihe bujya butambutsa iyo mesaje bukongera bukibutsa abaturage ariko mwibuke kugira isuku mu Rwanda uyu munsi ngira ngo murabizi ni hahandi n'umwana n'ubu tuvuganye na koreye mvuye za Rusizi ariko ahantu mpagaze ni ukuvuga ngo yaba umwana waho yaba umuturage yaba umukuru waho yaba iki buri muntu wese yambaye inkweto ni ukuvuga rero icyo ntegeza nkubwira nti abanyarwanda bacu ni abantu bumva iyo ubahaye umurongo bagenderaho kandi bakurikiza mu by'ukuri birakorwa ikindi icyo tubasaba ni ukuvuga ngo buri muntu wese yakagombye kugira ubwiherero ku bushobozi afite ndetse akagira n'igikoresho cyo gukaraba intoki bijyanye n'ubushobozi afite kandi ibyo birashoboka hari ukuntu nko mu giturage bakora icyo twita kwa kwita kandagira ukarabe afata ka kajerekani ka litiro eshatu cyangwa se eshanu agafata ibiti bibiri akabishinga agafata imisumari ibiri agafataho umushipiri akazirikaho agakora kandagira ukarabe yewe ubu ubona ari utuntu rwose dufitemo na innovation
hari abantu babibigisha se babereka nk'ubwo muri izo nama hari ababerekera uko babikora nk'ibyo ngibyo
urakoze je ningira ngo mbaje ikintu cyiza mu kuvuga ngo twebwe nka ministeri y'ubuzima twashyizeho agatabo gakubiyemo amabwiriza y'uko ubwiherero bwujuje bwa ibyangombwa buba bumeze ko bugira na kandagira ukarabe uretse icyo hamwe n'abafatanyabikorwa bacu twahuguye nibura abafundi babiri ku mudugudu mu kugira ngo babashe gufasha abaturage mu kububakira bwa bwiherero bwujuje ibyangombwa ndetse bakibuka ko hagomba no kujyaho yakandagira ukarabe ni ukuvuga ngo hari udutabo twakoze tugenewe umujyanama w'ubuzima ariko bakakifashisha bahugura na ba bafundi bo mu mudugudu nibura ku buryo muri mudugudu hahuguyemo abafundi babiri
Yereka twakire abandi bakomeje kudutegereza ku murongo wa telefone Leonce.
Yaro.
Ubiri wewe. Uri hehe?
Ndi mu gihe ku Burundi.
Yee, wakoze kutwihanganira. Ikibazo cyangwa igitekerezo.
Nuko mwakoze ndabaramukije be, abamenyesha makuru y'u Amerika n'abarundi bose batifuza kuri radio yumvikana mu gihe cyose.
Okay.
Murakoze cyane ku ijambo. Ngomba ngarukeho ku kibazo muri kumuganira ku cyerekeye isuku mu gihugu cy'u Burundi nta suku umuntu waza ngaho ngo yitera amashuri kuko dufite isuku by'ukuri kubera turacyabonekezaho ubwo turashobora kuva mu rugo dukarabye mugabo twageraho mu masoko cyangwa mu mabotike ugasanga turaguze ajoje tukayifata tudakaraze ubwo twahuye n'abantu twaramukanije n'abantu ibyo ntabwo ari rya suku ugasanga mu mihanda itandukanye uzabona hamwe n'ahandi abantu bagenda bihagarika bamara kwihagarika bararangijeho baravuye ngaho nta mazi hari yo gukaraba nta cepfo cya ruguru ese wumva mu Burundi ho nta suku ahubwo turasaba abajeje intwaro bamwe n'abandi b'uko bohimiriza byimazeyo kuko ku mabarabara hirya no hino byosanga ahantu bihagarika nta mazi ahari turasaba ko ibyo bintu babihagurukira kuko n'ahandi ho mu gihugu cy'u Burundi nta suku dufite na gatoya nta muntu yoza kwiyemeza ngo dufite isuku
birasaba rero ko ubwo n'utwo tuzu twasugumwe twaba duhari byibura nkaho uvuga ku mabarabara kugira ngo babashe kudukoresha ariko kandi hari n'amazi.
Nibyo byiza kuko nta kazi kasugume kabaho katagira amazi. Ntabwo buri kuracyo wagira kazi kasugume utafite amazi, byose ni zero gusa. N'ubusa uri gukora. Nicyo twasabaho. Naho menga radio ntibayumva, nibyo reko hari abayumva.
Barayumva.
Dushimitse ko
si benshi nka mbere, rehotse si benshi nka mbere, ariko barayumva kuko bashobora kutwumva banyuze no kuri interineti, ku rubuga rwa interineti cyangwa se kuri Facebook.
Si bote bashobora guba bafite ubuhamya bwo kujya kuri interineti. Turafata nka kindi mu gisagara cya Bujumbura, nko mu ntara hagati mu gihugu. Nibyo ko ari bose bashobora kuza kuri interineti ngo bishyize radio.
Ibyo uvuga ni ukuri. Keretse abatwumva batwumviye nko kuri radio bumva babasha kumva iyo mu Rwanda.
Nk'abariya bari hariya ku bihugu by'u Burundi aho u Rwanda birumvikana. Nawe nka twe turimo wumva icyo bigorana cyane. Nkanjye nshaka kubumva ngendera ahantu nkarendera ahantu hari bisi kugira nkomeze nkwikenana ibiganiro byanjye. Rero bisa bigorana cyane, nuko mujye muraduterera amagambo kuba kubashobora kubyumvirizaho barabe ko badufasha kuko mu gihugu cy'ubururu nta soko
dufite. Urakoze rewonse rwose kuri iyo nyunganizi n'izo nama uhaye abayobozi n'abandi babashinzwe ibyerekeranye n'ubuzima. Ngushimiye kandi kuba utaradutereranye nubwo mutabasha kutwumva, ukagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo mudukurikire.
Ndabakunda cyane ho n'ukuri. Imana ibampera umugisha
zimazeyo. Urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha. Natwe turabakunda. Twakire Desire. Desire.
Oro.
Wiriwe.
Ndiriwe.
Urahagana he?
Ndi nabango.
Niko wa. Ijwi ryawe ko risohoka nabi.
Kubera ntijyo hasi niko musanzwe mvuga.
Oya, washyize kuri speaker ahandi. Ndumva hari biri kuri hoparirere.
Nakamere nk'uhindura.
Ubwo rwose noneho turakumva.
Undi baza ko mu nyumba neza.
Neza cyane, wagira ngo turi kumwe muri studio. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye byinshi cyane. Nica nyine cyerekanye n'ibijyanye n'isuku. Kenshi cyane nko mu maresora usanga isuku bagerageza kuba baragitaho bagatanga agasabune gukaraba. Ariko kenshi usanga mu miryango, mu ngo, umuntu ava kuri toilette n'iyo akarabe akaza kujya atakarabye. Bakaraba amazi nyine bibisanzwe mugabo, nta bintu by'isanzwe bigeze bamenyera abanyagihugu hino hagati mu gihugu bamenyereye kujya bakarabya isabune bakoresheje, niko nkunze kubibona cyane.
Ni ukubera iki? Ni ukubera ko isabune ntayo bafite cyangwa ni uko batabizi ko ari ngombwa?
Ntibazi ko ari ngombwa, bumva harakenerwa inyigisho. Mu gihugu nawe hagati cyane barabura ako gasabuni, keretse mu mijyi bakaraba ayo mazi cyane bakibagira agasabuni. Ariko mu gihugu agasabuni ntako kubera hari ubukene.
Birumvikana, ni ugukomeza bakagerageza ibyo aribyo byose, kuko ako gasabuni babashije no kugashaka gashobora kubaninda indwara kurusha kuba babyihorera bagakaraba amazi gusa cyangwa ntibanakarabe, noneho indwara zikabugariza byatuma ntacyo bigezaho kandi n'amagara yabo agataseka.
Ego n'ikindi nacyo ibyo ku mihanda ibinyine byo kuyagarika ku mabarabara biragwiriye cyane. Leta yari yagerageje kubaka intuzenye ubuzu bwa kugumwe, ariko ntibwakuye hose, ari ahantu usanga hahura abantu benshi ugasanga ubwo buzu bwa kugumwe ntabuhari, cyangwa aho umuntu ashobora kwihagarika ugasanga bihagarika ahantu hari ibihuru, amashyamba hajya usanga hameze utwatsi utanzwe n'insinga bitarahera. Nibyo n'ibintu byari bikwiye kuba byageragezwa bikajya mu buryo bakagira utuzu twa sugumwe cyane cyane aho kwihagarika, niho mbona bikenerwa cyane gusumba ibindi.
None Desire, mbere y'uko nkurekura, aho leta ruvuga yarabafashije ibaha hamwe na hamwe utuzu twa sugumwe nubwo hari utundi tugikenewe,
yaraho bwubatse, yaraho baheruka kubwubaka, ariko gusa ntibukwiye hose nuko bikenewe.
None ubonaho twubatse utwo tuzu dukoreshwa nkuko bikwiye?
Turakoreshwa nyine neza aho twubatse, baragerageza
nuko
twakwijwe hose.
Ubwo buhoro buhoro nirwo rugendo twizere ko tuzaboneka ahantu hose.
Ego twabye ko babyumva nabo nyine bazogerageza. Bituma twashatse gushyikiriza akajambo kugira bumve ibyo babaribagiye. Ndagushimiye abantu benshi batabushyize bokenewe.
Urakoze rwose kuri ako kajambo gafite akamaro cyane.
Ubwo murakoze cyane namwe kubasaba abaganira. Murakoze cyane.
Yego murakoze. Madame Alphonsine, nimugire icyo mubambwirira aba bavandimwe.
Murakoze Jenny, iyo ndagira ngo burya hari abantu bashobora kwigira ku bandi. Mu by'ukuri nka hano mu Rwanda dufite gahunda twatangije yitwa gahunda y'ubuzima bushingiye ku bidukikije. Impanuka ikagenda igakorera ku rwego rw'umudugudu, icyo twita community health club. Ni ukuvuga ngo ni itsinda ry'ubuzima ku rwego rw'umudugudu. Aho dusaba chef social, buriya inzego z'ubuyobozi bw'ibanze iyo zigiye mu gikorwa burya baragikora kandi bakagikora neza. Kuba umufashamyumvire ni ukuvuga ngo ni gahunda aho abaturage ubwabo mu mudugudu bahura baba bafite imfashanyigisho zivuga ku isuku ndetse n'indwara zibugarije aho iwabo mu midugudu. Noneho abaturage b'ubwabo bakicara bafashijwemo na wa mufashamyumvire ndetse n'umujyanama w'ubuzima. Noneho abaturage b'ubwabo bakabasha kwivumburira ibibazo bafite, cyane cyane bijyanye n'isuku n'ibikorwa by'isuku n'isukura. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kubibona, mu by'ukuri rimwe babibona batari bazi ko ari n'ibibazo, ariko bagasobanukirwa ko ikibazo mugenzi wabo afite wo mu budehe bwa mbere cyangwa ubwa kabiri ari ikibazo kuri ba bantu bose baturanye aho mu mudugudu. Noneho iyo bamaze kubibona, abaturage ubwabo bo bishakiramo ibisubizo. Nakita ko ari nka home grown solution, aho umuturage ubwe abona ikibazo ndetse agashaka n'uburyo bwo kugikemura bafatanyije, birumvikana. Iyo rero ni gahunda mu by'ukuri. Hari aho zikora mu turere tumwe na tumwe kandi ubona ko zitangamo umusaruro. Aho abaturage ubwabo bafashanya nko kwiyubakira ubwiherero ku batabufite. Aho abaturage ubwabo bakora bagira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dushyireho ubwiherero rusange, noneho bakabasha no kubukorera isuku ndetse bakanabucuruza, uhanyuze akajya agira amafaranga yishyura, bakagira ikintu nabo bakuramo. Mu by'ukuri ubona ari ni igikorwa cyiza kuko abaturage baba bakigizemo uruhare, kandi burya ikintu abaturage bagizemo uruhare aribo biboneye ikibazo bagafata n'ingamba zo kubikemura. Ni ukuvuga burya ibyo bintu biraramba. Uretse izo ngamba zimwe zo dufite nyine zo kuvuga ngo abaturage bahure mu matsinda y'isuku, noneho baganire ku bibazo bafite bibugarije b'ubwabo aribo banishakiramo n'ibisubizo. Ariko dufitemo n'izindi gahunda aho abafatanyabikorwa dukangurira abafatanyabikorwa gushora imari mu bikorwa by'isuku n'isukura. Ni ukuvuga ngo iyo gahunda nakubwiraga yitwa nyine yitwa ubwo ndi kujya nyivuga mu Kinyarwanda, ni programu cyangwa se ni gahunda y'ubuzima bushingiye ku bidukikije. Isa nkaho ikangurira abaturage kubereka ibyo bari bakeneye. Noneho iyo babonyemo bya bibazo bashaka uburyo bwo kubikemura, ariko iyo babikemuye basanga hari ibikoresho bindi bakeneye aho iwabo hafi mu mudugudu cyangwa se ku kagari. Aha naho duhita dushishikariza abafatanyabikorwa gushora imari muri za gahunda z'ibikorwa by'isuku n'isukura. Wena nguha urugero, turavuga ngo nabo umuturage abashije kubaka ubwiherero, ese wa muturage aratindisha iki? Gutinda kugira ngo ashyireho rya dari ryiza tuvuga ryujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo abafatanyabikorwa bo aravuga ati ngewe reka njyane mu mudugudu ntegereze umuturage akantu ko kuzatindisha ubwiherero. Tuba dukozwe ku buryo butandukanye, hari udukorwa muri sima, hari udukorwa mu mbaho, hari udukorwa muri plastic, mu gikoresho cya plastic. Ni ukuvuga ngo niki umwe nigeze kuvuga hari bikorwa abaturage b'ubwabo bakabikora barangiza bagashiraho igitaka neza bagatsindagira ku idari no kuvuga ngo buri muntu wese ashobora kuba ku bwiherero bumubereye bitewe n'ubushobozi afite
bivuze ko nababandi babonye ikibazo ku tuvuge abavandimwe bo mu Burundi bavugaga ikibazo cy'ubwiherero ku mihanda ku mabarabara nabo ubwabo duhereye no kuri icyo mwavugaga cy'umuganda bashobora no gukora umuganda bakiyubakira cyangwa se bakagerageza gushyira hamwe ingufu n'abafite uburyo bashobora gushoramo imari nabo bakabikora
cyane rwose burya hari ubushake n'ubushobozi buraboneka
Yereka twakire Eric. Turi kumwe?
Ego, ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi muri Rohera.
Ye. Akabazo cyangwa se intererano?
Eh, urabona kubyerekeye isuku. Ise ndabivuga ko. Usake nkaha I Bujumbura ko muri Rohera. Uretse gusa nk'ahantu hari ubwiherero aha ku isoko nyine yapfuye isoko yahiye urahabona o nyine gusa kuva kuri Tanganyika ukaduga nta na hamwe ushobora kuronka ahantu ubwiherero n'ahantu na hamwe
ni ukuvuga ko abantu bajya kwibarabara
bo uri kuragenda rero kwibarabara ari umuntu yumva ahakeneye arashobora guhagarara impande y'igiti arose ikintu kimukingira akajyaho kubera tana hamwe ashobora kuroga niwe ahana hamwe nubwo kubaho kuri hamwe ushobora kuroga bumva rero ibibazo biracyahari aba gusa abantu usanga bafise ubwiherero abanyenereye n'impangu wewe ni usanga afise isuku twarete n'ibiri mu nzu mugabo kwibarabara biragorana cyane rwose nubwo n'abana baba mu ibarabara nabo nyine nuko nyine no kama twarete bagira aza kujya hajya nyene mu mivo y'amazi cyanke aha impande y'impangu z'abantu
nyine ko abantu bagenda bandura indwara zirimo n'inzoka
rero burakenye cyane gose kandi hariho n'abantu hariho n'ubudusanga abantu barubatse babakene nkaho usanga haca nk'amazi ufate nko muri karatiye ya Bwiza
nyarutsa turimo turagera ku musozo
ego hari ahantu hari uruzi bita nkaho hajyanga hari abantu bapfuye ruguru kandi bapfukira ino bahubatse ubuzu mu bwiherero bakaca bajya muri nyamazi nyene
ibyo ni bibi cyane
Eric ndakuriragoye cyane gose sinzi uko ari kubera ari mu gisagara nta wuzi uko abategura igisagara ubwa mbere ko batitwararitse
ni ikibazo gikomeye ubwo ni ukureba ukuntu bagishakira umuti reka nakire na Jerome gatoya urakoze cyane Jerome. Jerome ni wowe usigaye amasegonda make cyane. Urahagana he?
Ndi kwagana mu burasirazuba.
Reka ngo amasegonda 10 nawe utange igitekerezo cyawe cyangwa ugire icyo uvuga ariko vuba vuba.
Yego ndabashimiye cyane ikiganiro mwasizeho ni cyiza kimeze neza cerekeye isuku. Ahantu duherereye isuku ni ryose uraza isuku mu Rwanda ko ari ryo rya mbere mu bihugu ngira byo ku isi byose isuku turagiteguriye neza kandi turarikora aho tubaye nyine no mu nyambaro byose byose ibintu dukoresha byose tutegereza kubikoresha amazi meza n'isabune
urakoze cyane Jerome Madame Alphonsine amasogonda 10 mu gusezera ku batumva
urakoze cyane ndabashimiye nubwo akanya kari kagiye
ntakaragiye yego namwe Madame Alphonsine ni nk'amasogonda nk'atanu
yego murakoze Madame Jenny kubwo ikiganiro kiza twagiranye ngira ngo mu gusoza iki kiganiro nasoza saba buri muntu wese zaba inzego za leta zaba izikorera zaba abafatanyabikorwa ko isuku ari isoko y'ubuzima mu by'ukuri ngira ngo twese nk'abitsamuye twagera kuri byinshi nkumva rero narangiza nshishikariza abantu kugira umuco w'isuku ugahera mu bwana bajya bavanga igiti kigororwa kikiri gito mu bigo by'amashuri isuku ikahagera mu mavuriro isuku ikahagera hakaba umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune ahahurira abantu benshi mu mahoteli nk'uko nigeze kubivuga ahantu hose mu byukuri suku irakenewe.
Reka ngushimire cyane. Ngushimire cyane Madame Alphonsine Mukamunana, nshimire Franklin na Fasil Gebeho bamfashije ku buhanga bw'ibyuma, namwe abaduhamagaye mukaduha inama n'ibitekerezo. Nabo tutabashije guhamagara mwese tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Kuri mikoro ya Eugenia Mukankuse.